Yeah. Keep it for real, top it, hawk, I'm teasing, get a time zone, and what the gang, tell me to pop it in. Fire music, I can five. Banyanda, more fire.
More fire.
Pop it in.
More for your guy.
Chatali, mejiremba safi, wanataka waburudike na ngoma kali. Na DJ Atali, mabitos kwa mbali, hawataki waibike. Shikyo mpendae, wecheza nae, usizuvae, ae, ae. Shikyo mpendae, wecheza nae, usizuvae, ae, ae.
Wambele, wanyuma nyuma kukombe. Simpo simpo kama mbele. Wenyo ifu waonegele. Basi wambele, wambele. Wambele mbe basi wambele. Wanyuma nyuma kukombe. Wenyo ifu waonegele.
Kistunga tacheza. Bend over, bend over, bend over. Choke kucheza. Bend over, bend over.
Uungu kudunda dunda. Mi leo niko na bebe. We kucheza wacheze. Leo niko na bebe. Esaki kwelewa.
Keep up, more fire. Wafuturisha laya, wafuturisha kumeku.